It's a Holy Ghost fire. FC Tiago Weekly for Pio.
MK2 Studios.
Wacha moto wake, moto wake, wacha moto wake, moto wake, moto wa injili, moto wake, moto wa Jehova, moto wake.
Walijaribu kuwa injili ya Bwana lakini hawakuweza. Kwa siku tatu Yesu kafufuka, kwenda binguni sasa twangojea. Walijaribu kuwa injili ya Bwana lakini hawakuweza. Kwa siku tatu Yesu kafufuka, kwenda binguni sasa twangojea. Arudi tena.
Wacha moto wake, moto wake, wacha moto wake, moto wake, moto wa injili, moto wake, moto wa Jehova.
Kumbuka yule Stefano alivyopigwa na mawe mpaka kakufa. Huzuni sana damu kamwagika, juu ya mtanga bado twahubiri injili yake. Kumbuka yule Stefano alivyopigwa na mawe mpaka kakufa. Huzuni sana damu kamwagika, juu ya mtanga bado twahubiri injili yake.
Wacha moto wake, moto wake, wacha moto wake, moto wake, moto wa injili, moto wake, moto wa Jehova, moto wake.
Unawasha moto gani mama? Unawasha moto gani baba? Kama ni wa shetani zima, kama ni wa ibilisi zima. Weka taa ya Yesu juu iwake, weka taa ya Yesu juu iwake.
Washa, washa,
wacha moto,
washa, washa,
moto wa Yesu.
Washa, washa,
unawaka
zima, zima,
zima moto wa
shetani, zima,
mkanyage na
mapepo yake, zima.
Zima,
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 zima, zima,
zima.
Wacha moto wake, moto wake, wacha moto wake, moto wake, moto wa injili, moto wake, moto wa Jehova, moto wake.
He's my Jesus, he's my Father. Every time I praise him, I feel like a star. Me can do this, me can do that. Without the power of the Most High God, he will bless you, he will heal you. Call on his name and shout amen. Fire! MC Tiago, weekly for Pio, Daniel FK2 Records. Moto wa Jehovah, producer Magusto. Ribo sikarabashantarabo 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 sikarabashantarabo.